Black Market Records.
Virus be killing it.
Sophie, look on the Sophie, look on the Sophie. Drip ni swafi, tini ni mbati. Drip ni swafi, nasi mewaka. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, tini ni mbati. Drip ni swafi, nasi mewaka. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, drip ni swafi. Sima ndege lakini kona tiki. Labda ndopiki sezi kanyaga divumbi. Sini kanyage na kicks ni maziwa. Nikingarisha labda ni pike mundu. Mepiga luku, nimemalasa. Drip ni swafe, luka tupatishangi. Cheki kwa ngoshi moriji si mamboi. Drip ni swafe, luka tupatishangi. Drip ni swafe, tini ni mbati. Drip ni swafe, nasimewaka. Drip ni swafe, drip ni swafe. Drip ni swafe, drip ni swafe. Drip ni swafe, tini ni mbati. Drip ni swafe, nasimewaka. Drip ni swafe, drip ni swafe. Drip ni swafe, drip ni swafe. Uyo radi, swache ntikitikitiki nikapige ngasha. Natokia kalme nyanya, natokia keme waka. Lona pige vest, tocha plain, pena topa. Sizi sauswe, taki huni ya kipeba. Adi socks, sasa chanki baki yatu. Mepige kladi, na niko maji. Luku ni safi, matuti muanyuaku. Left ni mbota. Drip ni swafi, tini ni mbati. Drip ni swafi, nasimewaka. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, tini ni mbati. Drip ni swafi, nasimewaka. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, drip ni swafi. Nekwa maziwa na kutres tuinge wadhi. Tuchambu kladi, tuchambu pia manjumu. Siwinde shopping, letu kupipa. Zimeandikwa si tuende tuzenue. Mangore ngore ndo tupate mali safi. Silale sana, silale pesa. Niko na plug pia big kujiponga. Mangore ngore ndo tusikose mali safi. Drip ni swafi, tini ni mbati. Drip ni swafi, nasimewaka. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, tini ni mbati. Drip ni swafi, nasimewaka. Drip ni swafi, drip ni swafi. Drip ni swafi, drip ni swafi.